Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Talatar sapo je lewru septembre hitande 2015 sapo je yamde jabbiri maslima chapan enay e joomi den tawa e der maison de la presse bamoko o competitivité do woni ere fi be bi jaddi ko be taton wobbe kase nangama le leedi meden di bedo jaddi ko be ko puddi landede ko be collectivité be gonde gubal bi ngal famasini yalta e yoppitere ngal e tekkiti yonterde bonandaji mawdi ngadino to ngonkorto le lamu bankasi rezo mopti yimbe labe wakati joni o do non gombe to ngonkortobe holli tawede be puddi nyongitade e natale leedi Burkina Faso di duwe tawede fondi tawede armi malio Anton wakati joni o fa hayba yimbe labe wakati joni do non ko layo badi le leedi meden dibe collectivité sa jey toggu dabaydi dum ngabile mali fu e mangal mudu do bomoko do be collectivité sa tamay unay sappo no fandir fa tamata jawdiri balu kolitiw do no cogu passe hakkunde gaaw kanye bamako wakkati jono dum beediki ko wonno United teemede jettibe bi wakkati jono dum wari fa uyna joy cefa le majjud won tentengal balle gombe to gaaw to be kolitiw do do samuddo jama ono secrétaire do no kabaruji moddi mi jogini on do hande di bismillah modon e hebaade fa hande jaddin kobbe be gondi e nangede le leedi meden di RFI holliti wiide do won jaddin kobbe tato wobbe kase nangama le nokko be tato nanga be do wakande puddi landede hewbe mabbe kolliti wi taton be kolliti wiide e be e gubal do won biingal fa masin yalta e yoppitere ngal ko holli tawede le hen ko do armi malo kanyun nangibe Ousmane Diko
ke heba nande RFI be tato nanga be fuyo balere leedi men jeya be do be fuyo be sukabe jokalbe be du jabata ko nogay ono gubal nangangal yontere jabbinde be do taton dokki tajaral ngondi e gubal masinangal dande fawarde e gubal kabatonangal dakunangal baleri leedi men kerol hakkun meede e kodwar fa hande ko RFI andini e le ko heba e horede be do nangabe wudde baleri leedi men ga anangonduno e be sahal be dande yo yad agali mo gubal am sardino hokkano be torrobe jawdi e yamirore fa torra baleri leedi men yo dum woni ko RFI andini ten nande ballam famande anya kany e no de gube gorri ko heba e nande kewde de wombe wuddu leedi men di e bale gafu yo dande wotere den nande baawan hokkude faamu hono de do gube kibirta kaborde
le o do wattu don le lamu ngonkorobe collectivité wakati joni hono yimbe le gombe tombe be puddi nyongitaade ngonkor hoto won do le am bankasi le réseau mopti le majjun micitede wiide yimbe le bombe sumbube be natino ton le cakiti yontere jabbinon de wiama do won arme mali o nabama to wakati joni fa hayba yimbe le be ka ko wadi wakati joni so jama o susaybe collectivité jaddin ko be mbirfiti to ton kase ngaddi do bonandaji kede kanko Seko Haruna Sankare do won merto ngonkoroto ko hali do hen do faji ko hali do hen kanko hore makko jaati sakirabo no bayni tri mi jojo modo e hallame bemal ande ngal mi noddirta phase facebook go
tamani
minisma holi tiwid wakkar jono be belti kisane do no ko gubno tirtode plateforme den joppiti ngalure ane fisinde le majjumbe ko litiwid saaje fa handi do hulbini e sabde saaje gubno tirtode plateforme de be gandigi do no nokko noddirte agel hok be bi gubno tirtode azawad edu be dan gonde beedude bawde mudu e do wonon leyi laamu tumbuto le nokko noddirte do gundam le majjum minisma holi tiwid wakkar jono fe goto tinno fati immina kaborde le saha leedi meden di kasel be bi homo fu wirfitodo wonno ila arandi wonon ilde kaldale kawrangal sinnite le noga lewru je dabbe nonundu fa hande mbirfitito e halaji woteji di wakkati joni do waddi halaji mawdi le leedi meden di kanko ministre communiste kabar woteji le leedi meden do yidi dum wonon bale hala nanede ko woni fanangal do kawtal do fa haltide e majje yalla hono di do golleji kani wadirede wakkati joni o le majju do wonon bale godde kase gondude laamu o de jaati kondi ti wiide di do woteji do nangay hakkili mu en fedi do woteji kana wadde kenya haludane mondi do majjun do yowi kede ko kanko sori Ibrahim Traoré o haali do hen do ne ADP Mali Ba do faccitango barkisi
sen sikiere men jabantal laamu o be nangina en dati di fey goto anda ko sagitoto e mudum en jarriki en tongi talkur kaldal e kawral bibbe leydi mali ana anni sellinde wattu fu adiji dibe bamidi e le talkur ndu faccitaama wiide gouvernement o ana haani fiide kala dabareji kan di fiede fa hono député en gombe assemblée to tonga talkuru kuma nindu waylitidde sariyaaji wuteji di tawena yimbeele ngotobe fa joddina horejo conseil kidal o be yimbeele ko jali e mabbe fu bamako do woni kambe jaati woni jongitibe gonbe Mauritanie kambe goni sirakoro kambe goni Amdallah den ana haani ko landondiran do majjun dido berde mudun rafi ndenaagu godudo e le leedi meden di sabbi binta wuteji di wada e no haanir yimbeele waawa hirondirde e le bangal dartugo laamu o sabbi won jogibe malfe won be jogaki
d'autres sont des armées
le majjun kanje balle dum wono luttindire laamu o de du wakkati jono o do golle goto be kolliti be bi laamu waa landinir di do woteji no waktu o worino sabbi de be bi feso be ngadi woteji di waawa di mbaawa laabudo hodo so di mbaawa laabudo be kolliti wi nyongitibe hewbe ngarta le leedi meden di le majjun du sa je jam e deedere wala le leedi di kede kanko dum wono Samuel Jara ko haali do hen
L'URD
ilande dum portina arande de yerde holtino ko suumi dun faasan e le kabaru o go fu idun tongi e le bangal rafindenaagu goddo e le leedi meden di kasen dun men kollitino wiide ana haani ko yimbeele jongitibbe ngarta e le leedi di fadde gotteji di wadde denno leedi golleji wala fu ko yubbi le hen ana haani ko dabareji fie ko waawi sabbi binde wuteji di ngada e le laabal hande hande o wala fu ko hokkata en tajoral wiide di dabareji fiyam denno men anda ko dun saabi gouvernement o ana wondi e tinnude hore do majjun su en fudun en munni gite meden do majjun idin holla wiide en jokki gouvernement o lay bopi
mu ces accords marche
be kolliti wi wakkati jono do wonon ko layo batti leedi meden di ko cioggu dabaydi do wonde ngabudi le mali fu e mangal mudo bete hande min jintini micro jamen di do bomako do ko holitawed le hen ko no fandir fu sa tamay unay sapotawa tamde jawtiri balu le galbe de du commune je ton ko holitawed do wonon jawdi di bama unay sapo goddi antudan yeto o fa unay temdre sefa kede ko odo neddo goto hali do hen
bonti da sanne de imma do unay sapo ya de sapo joy ya de noga di ngala dane wotere ko sabu da sa laari du atawa du walda ko bo miden torri he sanna he wala seeda buusebe e buujure en bonna jawde mi sanni mi codan be bonde da baaji mi fu nanga nyamaani be nyobata ko min kalanta be de be balla min be pewna galba gal de gal feewa aya buuje bonna mi jawda mi beedi be kalna be en dun en ifali ami
famu heba amadu hen sanne be kolliti wi dum wonono cioggu passe akune gawo kanye bamako wakkati jono dum beedi ki tawede wi cioggu assance jippiki leedi meden di fu be kolliti wi ko wonno yobbe do united temede jetti wakkati jono dum yehi fa unay joy cfa hebe hebe mbayliti dido cioggujji sonef benge kanye enur le majjudu dum woni yimbe le gombe to gawo tobe be kolliti wi wakkati jono sa jeewi yo dum yabude hakkeji dum woni yimbe le johobe san ngara be le nokko kede ko konko mohammed mayga bur anditirede biga ko halido hen to focci tango usman diko
ko andi nami on wadde askoma dawri daka yo yeddudu sariya nawtortobe nan min calani ke ndi beedari miden darta de gollirde golle mobilaji lato gondudde leedi ankaku e hakkel amen de mbofi lawol den de gollirde mobilaji askoma kalti dan fa cioggu passe de garta do gonno e hakkilam askoma yo kanje ngodani den dum latata ko fodami foda hakkandu mudum e majje men fu yo gollande bibbe leedi fa keba masala men gondi walde amen nyande kala yo fa hebana yimbe fu masala buitane dum men du saddaji Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakirabe jayal lodo ne les réseaux ngaji meddi dibe collectif to siga soto ko foti dum won fonctionnaire ensar wusin ko be chapan e jattom kanye bale hala nan e kanye ngondi e waddi ton kawortel muyen faabe jaw yalla dum won cogguji lamuji di ngadirte ton le majjul du yoga hala di fu wara yowa dum won cogguji lamuji watta ton no kaaki lamudi ciorete lanini be ngal do kawortel dum won walde huminide kabar hakkeji no cogguji lamuji ngadirte kanye hokkindiri juude dum won conseil régional to siga soto dan faado kaydobe ko li tiwide wakkati jono heje heje heso bangi dum won to kayto li ngoda heje hollitawe dum wonon balle jalle ni gondi ton e fa yotto dum woni yimbe huminibe kabar jam e dedere kanye gondo kinde ton juude faabe jayal hono be kanne sekirade ton basiji le majjudo lutawe de lannibe odo golle dum won conseil regional gondo to kayto kanye hokkindiri juude alerte international godo heje go hani waddi ton ko yaati lebbi nay ko ni faana mabbe don kaldumi ila ran no tafa jayal hono be tekkirto basiji le leedi meden to jeneto dum wonono waldinde be noddirta zen chambre international holitaabe wakkati jono dum won sandu mabbe waldu wonde to jeneto ndu be tiliki ekkitinto sukabe jokol ko be ko yaata chapat en joyom ko woni fanangol do ekkitin gol fataay be do sukabe jokol be an baay ndartande ko he mu en hono jawlele de baawi darnede projet ngaawu mu en pamoroy be bi ko be ngadir o do golle do hono andirde eno kaaye fiji kaddi jeere leedi meden di wakkati jono tuba kubbe be ngata sobe jiawa di do golle ji fi tay be do sukabe jokol en baawi newtata di do golle ji minirem faado kaydo hono sottuton dabaydi so bami faala yabatti ko litaago do gol do sottugol gol fuddi ton lannibe o do gol suudu ministre humnindu yirwere le credduji di le majjuntube kolitiw sa je ciogu dabaydi an fuddira uyna jeegom yotto uyna sappo goddi do jottodo fa uyna sappo e joyi cfa di do golle jan kan jukite ton fali no gaytete lewur septembre secrétaire do katte nyalom hande kabaruji meden di sabide wotto on ngiri e juude kedde heda do e sedo hono andi do no yewtere meden de ana wodi. Thank you.